It's TNT. Robbie Vibe.
Ijamai na bonga sana.
Unatonge assist. Sana tonge laki vip. Makutu jaji jaji weni jaji kitime. Tunafanya kijamaa kiarusha Sokoine. Isi mandoto sisime ni mtoko mwingine. Warembwa naomba foto akavimbe. Mashow ni badi bakule. Kichaga tunaria mbege tuinywe. Kitutelezo mnato mnato. Fitna kidogo watie na bato. Mageto ni highway highway. Wine love tucheze kibap male. Ino my kama zigidi. Usisichuki kama waire. Kama ni fresh ni fresh. Kama kiboss kiboss. Kama kitos kitos. Na wakasia kwenye map rap. Na wakimbisia makilometa meta. Bonga mbaya bonga chafu iso booster booster. Na wasalia rosari nyama jina jina miss. Waganga na iris. Teki teki ris. Nakula mtoto line kama huda huda. Na mziki una soundi kikubwa. Ki mop mop deep. Ki noti by niche. Ki gangwe gangwe mop. Ki wachuja na faka. Usilete perewa. Wataku suit suit. Wataku pack mafoot mafoot.
That's hip hop.
Komesha marapa, nangata marapa, nakula marapa, nachinja marapa. Yo, na uwa marapa.
Tap ta tap ta tarumbeta. Hapa kuna mrakta mangu silete tata. Mimwenye mtata, kitawa nani yaka minichata nangata. Wazugaji wazugaji, watu wa bla bla, watu wa mademeji. Kula kulala kwa mashemeji, wanangunga kidebe. Madomo zege, vibe vibe lete. Tuna news BBC, Salum kikeke. Tuna dropu madude, waduke madebe. Wapasukwe kigenge, wasifuke senyenge. Kama utata utata, kama nazi ni mbata. Piga salala mambata, kama ni chaka ni chaka. Chaka tu chaka, majoka kibisa. Kimbiza kabisa, wonekani kanisa. Wala kwa misa, ai.
Wakarabati,
aye.
Ijamai na bonga sana.
Usilete perewa, perewa. Tap ta tap ta tarumbeta. Perewa, perewa. Tap ta tap ta.
Tick tock, tick tock, tick tock. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Usilete perewa, perewa. Usilete perewa, perewa. Tick tock, tick tock, tick tock.
Tick tock, tick tock, tick tock.